Ngibona ukukhanya kuza, bobe izinyembezi zami, awuzikhohlwa Nkosi, oh baba.